Yeah, yeah. DMY soldiers. Gospel music is forever. Let me see you dance for Jesus. Oh God, dance for God. Kona muziki kwa yes, kwa yes, kwa yes.
Kusi kati kucheza. Dance for Jesus. Cheka tusinza tutende. Tuzina tuimbe. Kati kucheza. Dance for Jesus. Cheka tusinza tutende. Tuzina tuimbe.
Amazima. Biokoza bie vinti. Sisovola kubibala. Okufamu lobo tolo mbange paka wendirero. Obulamu bopate. Omuka kwenzi soku takoma. Sinze ntia. We wagamba chiwete. Evante wa sasula sichasari umsango. Nekanzi nilewkama. Yesu weba leka ntende.
Katika cheza. Dance for Jesus. Cheka tusinze tutende. Tuzine tuimbe. Katika cheza.
Sinira Yesu, mbukira Yesu, anti kubanga ya singa. Na usikuko zinire Yesu, kubange chichiwa achibwana. Mama, tata, abana, sena wena mstuke muzinire Yesu, kubange chichiwa achibwana.
Eno ye D4J, nina kale muje. Omuziki kukone, tucheze, tusanyuke. Eno ye D4J, nina kale muje. Omuziki kukone, tucheze, tusanyuke.
Katika cheza, dance for Jesus. Cheka tusinze, tutende, tuzine, tuimbe. Katika cheza, dance for Jesus.
Me no know where I for them. If he never die for my sin, put it on a current. Yes, I knew that. Okuvar and Afunomu suggest. Wow, I'm a big hitter. This way is another delay. Did you have your wunisa? Nevia Magero. Get your new formula. Tell what in bed I own. Boom, a sukulumye. Kati, then
cheza. Cheza, dance for Jesus. Cheka tusinze tutende, tuzine tuimbe.
Nange si utumide mwana, hawa nonyeno jemusanga. Eno sawa ya kudigida, eno sawa ya kusanyuka. Dunye likulumba na ye wama, vyona 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 Yesu avyocha. Tambula mkugo neya, gare gare besombo wa Yesu ya vigoba. Zeko gamba juse zinamba, katonda sokenga mwezo enamba. Zenyumba sija kusemba, nika Lucifer mboka maakocha.
Katika cheza, dance for Jesus. Cheka tusinze tutende, tuzine tuimbe. Katika cheza, dance for Jesus. Cheka tusinze tutende, tuzine tuimbe. Katika cheza, dance for Jesus. Cheka tusinze tutende, tuzine tuimbe. Katika cheza, dance for Jesus. Cheka tusinze tutende, tuzine tuimbe.